Indumiso nemibulelo kuyo inkosi yethu benothanda ukucula ngaphezu koku kodwa ilizwi lam kunzima uba ndithethe njengoba nonke nisazi ukuba abashumayeli belizwi likaThixo amaxesha amaninzi kumele basebenzise amazwi abo. Asixolisele oko, siyakubulela kuba inkosi isenze ukuba sifanele ukuba sithwale ilizwi lakhe silivakalise. Enokuthanda ukukhethekileyo ukunamkela emva kwemini nje nonke. Singakwenza oko kuyo yonke umhlangano nje ukwamkela sonke ukuze nonke nasi uba nizive namkelekile, nizive nisekhaya kule ndawo. Kwabo balapha kule mihlangano okokuqala kunganyanzeleka ukuba senze uphawu nje olukhawulezileyo ukuba ezinye izinto zintsha okanye aziqhelekanga kuni ungabi naxhala. Apha asikho sesingcwabeni okanye kumasingcwabane, apha sihlangane apha egameni lalowo owathi ndim uvuko ndim ubomi. Xa yena owavukayo kukhona ubomi, ububomi bethu. Phayana uyazukiswa, uyaphakanyiswa, asixolisi ngenxa yoba sidumisa inkosi sonke ngokuba kutshiwo kwizibhalo ezingcwele kuRoma mhlawumbi isahluko sokugqibela ukuba baphakamisa amazwi abo ngamqhelomnye ngokuqhelekileyo kwincwadi yezenzo uba badumisa bazukisa uThixo ngamqhelomnye. Cenga ukuba abantu abambalwa bekumele bathandaze omnye emva komnye, abantu beyi-100 ubingaba lixesha elingakanani esilidingayo ukuba sibulele kuyo inkosi yethu. Kodwa hayi, siyambulela uThixo uba singathi ngexesha elinye singamdumisa uThixo kulo lonke ilizwe jikelele. UnguThixo akangumntu. Singafunda izibhalo nje ngokukhawuleza sijongane nazo. Sinesicelo entliziyweni zethu uba uThixo athethe nathi, abe nenceba kuthi. Sijonge kwizibhalo izolo ngokuhle nakule ntseni apho uThixo athethileyo nathi ngendlela enamandla kakhulu. Ndiyazi uba uThixo wenze izinto ezinkulu. Ukuba awunawo amava nenkosi kula mihlangano apho uThixo akhona ngowenyaniso, andazi uba uzawuba namava phini uThixo kwimihlangano enjalo apho umsindisi ekhona ethetha okungqaleyo nathi. Andiyazi ukuba umntu onjalo uyakuba uyawusindiswa nini. Ndikholwa ezi ziyure ezikhethekileyo zokuvelelwa kwenceba ukuze sibe namava sonke engobaba lukaThixo. Akho zifundiso imfundiso ezinikwayo apha okanye ukuzama ukucalulwa zizazi into ethile, kukuphela ivangeli kaYesu Kristu. Umzane wethu othandekayo ufunde ilizwi kuPetros wesibini malunga nesimo somntu ogqibeleleyo, imvelo ezisixhenxe ekumele sibe nazo, imvelo zikaYesu Kristu yemvelo yobuThixo, sibe ngabaxhamli bemvelo yobuThixo. Uba umntu uzelwe ngokutsha ukuKristu, ukuba ukuKristu usisidalwa esitsha, okudala kudlulile. Uyabona, zonke izinto suke zabantu ngaphandle iqokobhele yasinqonga kusitsho lo mzimba kodwa ngaphakathi kule ndlu itempile yasemhlabeni esinayo apha elesi ihleli kuyo ngenye imini siya kuphuma kweli qokobhe bantwana bathixo sithe saba ngabaxhamli bemvelo yokuthixo siyazi intshumayelo kamzana uBranham imvana nehobe imvana nehobe esinye isilwanyane esona sithobekileyo emhlabeni nehobe elingenanyongo njengoba khe ndazi umntu owayethanda ukuthi owayesithi ihobe alinanyongo kodwa umoya ngcwele xa usihla njengehobe zintanda umoya ngcwele ufuna ukusithatha usiguqule isimo sethu ubonakalise imvelo yobuthixo kuthi sifunde ezinye izibhalo esokuqala Exodus chapter 20 sihlangene apho egameni lenkosi ukuba sibe nokubalana naye sibalwe naye njengakwixesha lentaba yaseSinayi kwixesha apho inkosi yayisithi kuphi apho ifuna udibana nabantu kuko oko ndithanda ukufunda ngoku kwi-Exodus chapter 20 uvesi 24 indawo yesibini yilaa ndawo yesibini kavesi 24 Exodus 20 indawo yokugqibela kavesi 24 ndoza kuwe ndikusikelele ezindaweni zonke endomisa kuzo isikhumbuzo segama lam uThixo yenze yaba lolo hlobo ukuba asikelele phaya apho angazityhila khona atyhile negama lakhe apho angazenza azeke kuba upawulos wafika Antioch wafumana ilitye nombhalo obhalwe kongaziwayo uThixo ngokube ndiphaya ndiye ndahlola ukuba ndibone uba ingaba usekhona lo mbhalo bendishumayela ndabona kubhaliwe lo mbhalo kongaziwayo uThixo wayenamava noThixo wakhe uThixo ophilileyo owayeshiyeke engaziwa kwabaninzi wathi ufuna ubaxoxela ngoThixo abangamaziyo wathi ngelixa wathi wabona ubuqaqawuli okukhanyayo apho kwaveni lizwi lathi Sawule Sawule unditshutshiselani na wathi ungubana nkosi wathi ndinguYesu lo umtshutshisayo wenzakala ukhaba imviko nje bantu basekhona abantu namhla abalivileyo ilizwi lakhe ababonayo ubuqaqawuli bakhe baliva ilizwi lakhe okanye basindiswa abathe banamava noThixo kwimfundo kwi-Exodus 19 siyafunda ilizwi elizukileyo kuba uPetros uphinda incwadi yakhe Exodus 19 ukutsho uverse 4 usuka kuverse 4 nina niyibonile into endiyenzileyo kumayiphutha kuba ndanithwala ngamaphiko okhozi ndanizisa kum hayi nje noba kuphi Kwari kunjani ukuba ndandithwala ngamaphiko okhozi ndanizisa kum? Xa inkosi yathi kuMoses, hlanganisani abantu kum, kwakusoloko kucacile ukuba babehlangana ebukhoneni bukaThixo. Apho inkosi yehlayo emnqubeni, apho intsika yomlilo nentsika yelifu uyoba ithethe noMoses, lo yena wathetha nabantu. Ndinizise kum, hayi ebandleni, hayi kwihlelo okanye kumprofeti okanye kumvangeli. Ndinizise kum, itsho inkosi. Sifuna ushumayela ilizwi ngendlela apho abantu baza enkosini. Ndilixelile iba lapha phambili, ayingeni apha kunjani ngokuba ayimfaneli uba ndixele amabali, kodwa kuyinyaniso awubavayo ngemvuselelo enkulu eWales apho amajamani amabini abazalwane abasetyenziswa nguThixo uba uweva ngeWhitley ngemvuselelo ezinkulu. William Booth naye wayekumfanekiso wemvuselelo, omnye owayelele enxilile ecaleni kwendlela waqaphela lo mshumayeli ngelizwi lakhe. Xa edlula wambiza wathi, wena wandiguqula, ndincede ngoku. Wathi, nawe ubonakala ngolo hlobo uba ndakuguqula yile nto ulolu hlobo. Ukuba wawuguqulwe nguThixo unge ungenje ungafumana umahluko ukuba abantu abangeni nje kuphela kwizinto zabantu bangene kubomi babantu, kodwa kumele ukuba baguqukele beguqukela kuThixo, hayi ukuba beguqulwa ngabantu. Oko akwanelanga. Ndiyavuya ngesi sibhalo. Inkosi izise abantu kuyo, ibazise kuyo. Ndiyafunda Exodus 19 verse 5. Ngoku ke ukuba nithe naliphulaphula ilizwi okunene izwi lam, nawugcina umnqophiso wam noba yinqobo kum kuzizwe zonke, kuba ihlabathi lonke lelam. Nibe bubukumkani bababingeleli kum nohlanga olungcwele. Ngawo lawo amazwi oya kuwathetha koonyana bakaSirayeli. Petros ubhala umnqophiso omtsha ukuba sisisizwe sobukumkani nobingeleli, noko akutshoyo kwisitshilelo chapter 1 ukuba usenze okumkani nababingeleli. Sisisulana sobukumkani nababingeleli. UThixo unabantu bomnqophiso, UThixo unabantu bomnqophiso omtsha. Njengoba wenzayo kumnqophiso omdala, wenza ngolo hlobo kumnqophiso omtsha. UPawulos uyabhala Korinte ukusebenza ukuthobeka kokholo kuzo zonke izizwe. Baninzi abathi, ndiye ndanamava nenkosi, ndiye ndanamava ngenceba. Bakhona nabo bathi noba ubhaptiziwe okanye awubhaptizwanga, ngoba uthe wayazi inceba, loo nto ibaluleke kakhulu. Ulwimi olunjalo lungathethwa njengulowo uthe akabi namava noThixo. Umntwana oyinyaniso kaThixo uthi ewe, athi amen kulo lonke ilizwi likaThixo. Xa ilizwi lifuna ukuzalwa ngokutsha ngokuthi inkosi, mandibe namava ngoku kuzalwa ngokutsha. Xa ibiza enguqukweni uthi, Nkosi, yiba nenceba undiguqule. Noba kuthethwa ngobhaptizo, noba ngumyalelo omkhulu, ngubani indoda onoba negunya ukuba agqithe umyalelo wenkosi yethu, atsibele ngapha nangapha ngelizwi likaThixo? Lifikile ixesha lokuvakalisa iinyaniso zeBhayibhile ebantwini bathixo nakuwo wonke ofuna ukuziva. Abo abafuna uhamba iindlela zakhe mele baxelelwe ukuba abazi kuwina ngene ngale ndlela besenza ngalo, soze bafikele apho bajonge khona. Bonke abo bazawuzuza ngabo bazawuhamba bethobekile kuThixo kuyo yonke indlela. Ndifuna ufunda ngakho oku kuRoma chapter 15 verse 16. Ngokunjalo menibe lapho uRoma 15, bendingakulungelanga oko. Roma 15 verse 16. Ukuze ndibe ngobusela iintlanga kuYesu Kristu osebenza ububingeleli ngazo iindaba ezilungileyo zikaThixo, ukuze ukusondezwa kweentlanga kwamkeleke kakuhle kungcwalisiwe ngomoya oyingcwele. Ngoko ndiyazingca ndikuKristu Yesu ngezinto ezilunge kuThixo, kuba mna andiyi kuba nabuganga bakuthetha nto ngezinto angazisebenzanga uKristu ngam ukuze zimlulamele iintlanga ngelizwi ke nangomsebenzi. Ngamandla emiqondiso nezimanga, ngamandla omoya kaThixo, endithe ndathi ndithabathele Yerusalem ndajikelezisa ndezisa kwelase-Iliriko ndazizalisa iindaba ezilungileyo zikaKristu. Le indlela yobupostile yokuvakalisa ivangeli, kwaye siyakholwa ukuba ngoku sisaphila kwimihla yabapostile, sikholwa ukuba imfundiso yobupostile nendlela yokwenza isesebandleni namhla, ngoba uThixo ubeke ebandleni abapostile, abaprofeti, abalungiseleli, abashumayeli nabavangeli. Soloko ibandla likaThixo ophilileyo lilapha emhlabeni kukuqhubeka komsebenzi kaThixo ukusukela ekuqaleni. Ngaba nekholwa oko? Kulapho umthandazo wethu ukhona nokholo lwethu. Ngenyaniso kumele sithathe uThixo elizweni lakhe, sibe namava ngakho uba iNkosi ime ngelizwi lakhe ukuze aliqinisekise. Ngumsebenzi wethu ukuqinisekisa uba ilizwi liqinisekisiwe, hayi uPawulos, hayi uPetros okanye nayiphi na indoda yaThixo iqinisekise ilizwi, kodwa uThixo uliqinisekise ilizwi lakhe ngemiqondiso nemimangaliso elandelayo. Ukuba besinolindela uThixo ukuba asebenze kule mihlangano, ibiya ukwenzeka ngokokholo lwethu olumileyo luqinileyo. Kuya kwenzeka. Intaba ithi lithicula intaba mazibhabhe ngokholo kuye umsindisi, itsho ingoma. UPawulos uthi, ndisukela apha ndithabathele Yerusalem ndajikeleza ndezisa kwelase iliriko ndazisa indaba ezilungileyo zikaKristu. Kumele kube khona esinye isibhalo okunjalo kumaRoma okuthetha ngokungathobeli ukuba akulunganga nje. Ndive indoda isithi apho kwakhona imvuselelo enkulu kukhona abashumayela ngaphezu kwewaka isithi ekuqaleni ibandla bekumele ligcwaliswa ngamandla omoya oyingcwele. Kodwa ngoku alisadingi loo mandla. Ungacinga nje ukuba kwakusenzeka ntoni ngaphakathi kum. Ukuba kwakhe ibandla ladinga amandla kaThixo kungoku. Kugcwele ukungakholwa ngoku. Kugcwele ule nyeliso ngoku. Nditsho neentshukumo ezenzekayo zifile. Bekuyaba yintoni kweli xesha lethu? Yanga uThixo angaba kwicebo. Nabazalwane bethu baseSwits nodade bacula bathi uThixo usekwicebo kuba yonke into iphantsi kwakhe. Ndingavuya uba nokubona uThixo esenza ngomangalisa incwadi yezenzo ukuba yenzeke ngokutsha phambi kwamehlo ethu. Ngokunjalo pha andithandabuza ukuthi uba kwakhe kwakho indoda enyaniso kwisizukulwana sethu ekuyo okanye ngolungiselo lwayo uThixo wenza into ezimangalisayo. Kodwa singeza koko iNkosi ivuma ngokuhlwa nje. UThixo uyaphila. UYesu Kristu unguye izolo namhla naphakade. Kumele kuze kwiqondo lokuba singoneliseki zindlela zemihlangano esiba nazo. Kumele ifikele uba sithi kuphela xa uThixo ezitshila sithi ngaphakathi sivuye. Kude kube ngoku sithi Inkosi iba nenceba kuthi iza uzodibana nathi sincede usisikelele ngokusuka kobutyeba kobaba lwakho. UYeremiya chapter 23 kukhona ilizwi elibalulekileyo ngokunxulumane nabaprofeti abayinyaniso nabobuxoki. Soloko kukhona amaxoki ngokwenkolo, ngokunjalo kukhona abanyanisileyo. Khona abaprofeti bobuxoki nabenyaniso. Baprofeti abayinyaniso bakaThixo ukuthetha inyaniso. Soloko kukhona abaninzi baprofeti bobuxoki kunabeyinyaniso. Abenyaniso bavela nganye nganye, abobuxoki ngelinye ixesha babe ngamanani amaninzi. Masikhumbule kwimihla kaHabi nakwimihla kaElisha nakwimihla kaMika. Sicinge kumanye amaxesha kwimihla kaMika kwakhona baprofeti abayi-400 bakwaSirayeli, kodwa wayemnye umprofeti kaThixo. Lo mnye umprofeti kaThixo wayenokuthi ndiyibonile iNkosi ihlele etronini yayo, ubukhosi basemazulwini ngasenxele nasenene waye kulo mhlaba. Amazulu avuleka kuye wabona ubuqeqawuli bukaThixo, wava intetho yayisenzeka ezulwini kuba iNkosi ithe. Kubana oko ngubani ozolukuhla uHabi wayemamele uMika ekumoya. Kwaphendula ukuba kuphela oko, wathi uMika kuphela oko iNkosi ekuthethileyo ndiya kuthetha ngobaba lukaThixo. Zintanda, ngomoya engcwele asithethi uba sikholisa abantu kodwa sivakalisa ilizwi leNkosi. Apha kuYeremiya 23 verse 16 17 it utsho uyehova imikhosi ukuthi musani ukuwaphulaphula amazwi abaprofethi abaniprofethelayo. Banenzela into engento, bathetha umbono wentliziyo yabo ongaphumiyo emlonyeni kaYehova. Zintanda, ayomekwe lula le, hayi kuphela abaprofeti bathixo abathetha izinto, kodwa khona abantu abathi babone umbono, ibe inkosi ingakhange ikuthethe oko. Baye balahlekisa abantu, baqhatha abantu, kwaye sikulungela kakhulu oko. Iphakathi likude kunokuba siwele ulahlekiso. Kumele sihlole ukuba yonke into ingaba iyinyaniso ngokugqibelele na okanye hayi. Kumele sikwenze kuverse 17 ithi bamana ukuthi kwabandigibayo Yehova uthethile, uYehova uthethile, niya kuba noxolo. Akubo bonke abahambayo ngobungqola bentliziyo zabo bathi anikwehlelwa bubi. Olo luvakaliso olulungileyo kakhulu. Kodwa sithini sibhalo? Timoteo 2 chapter 4. Liyawufika ixesha apho bangayi kumamela imfundiso eyinyaniso, bazibele abashumayeli bebaba iindlebe. Kodwa siyambulela uThixo ukuba kusekhona abantu abazelwe ingayo inyaniso, abathe baba yinxalenye yenyaniso yobuThixo. Nabonke abenyaniso balive ilizwi likaThixo, kuba ilizwi likaThixo liyinyaniso. Kwaye sizibiza ukuba sinenyweba uba inkosi uThixo uthe wasinika olu babalo ukuba siphume kuwo wonke ukulahleka, size singenwe yinyaniso. Kuverse 22 siyaxelela abaprofethi abathe banephupha, balixela iphupha, lo unelizwi lam makathethe ilizwi lam ngenyaniso ngokwenyaniso. Yeremia 23 verse 28 umprofeti onephupha makalawule iphupha, onelizwi lam makathethe ilizwi lam enyanisile. Yintoni na enomququ nengqolowa, utsho uYehova. Lewe, yintoni na enomququ nengqolowa? Zintanda, lifikile ixesha apho ukhanya kumele kohlule ebumnyameni. Ndiyathemba kuba sonke silungele xa kufuneka kuthi ukuba singqinele inyaniso. Ukuba ixesha bezawutshintsha kube khona ukunxwena apho kubekwe kuthi, ingaba buza uba na wona amandla okungqina oko sikholwayo ngendlela esikholwa ngayo. Ukuba awunayo, awunako kokuzingca, ngokuqinisekileyo uzawuba nako ngomhla ozawudingeka ngako. Udinga nje iinto ezithile xa zifuneka, xa zinyanzelekile. Khona izibhalo ezibini okanye ezithathu endithanda uzifunda. Sokuqala kuTito chapter 1. Tito chapter 1. Yonke ngamazwi amangalisayo noba utshilaphi kwisibhalo esingcwele. Apho uThixo uthetha nathi kwaye sithanda ukuvila izwi lakhe silithabathe. Tito chapter 1. UPawulos umkhonzi kaThixo umpostile kaYesu Kristu ngokokholo lwabanyulwa bakaThixo nokuyazi inyaniso engokokuhlonela uThixo ngethemba lobomi obungunaphakade, awathi uThixo ongenakuxoka wabubeka idinga ngaphambi kwamaxesha angunaphakade, walibonakalalisa ke izwi lakhe ngamaxesha angawalo ngokuvakalisa endakuphathiswayo mna ngokommiselo womsindisi wethu Thixo. KuTito umntwana wam wenene ngokwaselukholweni esinobudlelane ngalo, makube lubabalo noxolo oluvela kuThixo uyise nakuYesu Kristu umsindisi wethu. Lilizwe elimangalisayo eli lizwe alaziswa kwabangaphandle. Khona ixesha lobuvangeli, khona ixesha apho abantu beguqula beziguquka bezinikele enkosini, nabo bahlanganayo apho uMahebhere 6 ezaliseka kuba asifuni uthemasini makusiqalele kwakhona ngenguquko nobhaptizo nayo yonke eluntwini ekukhuleni kukaYesu Kristu, esasiqhamo esithe sakhutshwa ngenyaniso esibuyayo esibuyiswayo ebukumkanini bukaThixo ngelizwi loThixo wethu. Zintanda, imiyalelo yobuThixo nolwazi abusonzakalisi. Ulwazi lwethu lwenza abantu babone kubalulekile, bacinga uba banento ekhethekileyo. Kodwa xa izinto zikaThixo zityhilwa kuthi ngawo uMoya oNgcwele, aziyi kwiintloko zethu, azisenzi ukuba sibe ngabakhukhumali, zisenza uba sicinge entliziyweni zethu ngoba siyaqaphela uba iNkosi yethu yathini kuMateyu 13. Yathetha kuso sonke isihlwele ngemizekeliso. Emva koko abuyela kubafundi bakhe wathi, kuni nikuphiwe ukuqonda iimfihlelo zobukumkani bukaThixo. Thixo unabantu emhlabeni afuna ukusebenzisa umfanekiso womnqophisi omdala. Asihambi sihamba kwendawo engcwele ukuba siqaphele ukuba umdiyadiya wakazula, ikhuselo lakazula. Ngokunjalo kukhona ukungena kwingcwele kangcwele, hayi apho kuthetha umntu kodwa kuthetha uThixo, apho ityayo umnqophisi yayikhona ngeekherubhi ezibini zibambe ityayo umnqophisi. Utyayo umnqophisi ilizwi loThixo wethu, nakulaa ndawo malunga nesihlalo senceba uThixo wathetha wanika umyalezo. Xa umbingeleli omkhulu engena kwakhona kube kanye enyakeni uba azise igazi ukuze abonakale phambi koThixo. Zintanda, ukuba sifunda amaHebhere kakuhle, ngokuKristu imvana kaThixo ingene kweyona ingcwele indawo njengombingelelo omkhulu ngelelakhe igazi. Lisenze sibe mhlophe, sithi lona indlela entsha yokuphila. Kwaye le ndlela inguYesu Kristu, iNkosi yethu. Ngesaquphi sizifumana kweyona ingcwele indawo. Emva koko sifana noMoses. Mele siqaphele iinyawo zethu ngoba siqonda kuba uThixo uthetha nathi. Ewe, sithanda ukuziqaphela, sibulele iNkosi ngokuba ijongane nodidi lwabantu oluthobekileyo nathi sikade sihambe siphambuke entliziyweni zethu. Ngabe uThixo asinikanga nceba na, asinika intliziyo entsha. Ngubani onoziqinisekisa ukuba ndiyakulandela iNkosi ngokuthobeka? Akekho umntu anokuzivakalisa ngokwakhe oko. INkosi isithabathe ngesandla, ithe abangumalusi olungileyo othi abeke phantsi ubomi bakhe nxa iye emvana. Apha omnye uthi ayinguwe, ayinguwe obamba iNkosi. Amandla akho angaphelelwa ngelinye ithuba yiNkosi ekubambileyo. Thina sibethelelwe esandleni sakhe. Isandla sakhe ngaphandle kwesandla sam akekho umntu onokuwisa. Isandla sam sibanjwe sisandla sakhe, akho umntu onokuwisa. Hayi ukungafihlisi, kodwa kuqiniseka kokholo kumele kungene entliziyweni zethu sive ilizwi likaThixo. Ngaba asivuyi kuThixo ngako oku zintanda? Kubele ube namava ngako oko suka kwixesha ya kwixesha. Kwaye andinyelisi, yiNkosi eya kugweba amanye amabandla namahlelo. Kodwa masijonge namhla kwilizwe lethu nakumazwe asehlabathini apho ilizwi likaThixo livakaliswa ngokupheleleyo elo uThixo apho uThixo amise khona kweli xesha, apho kuvakaliswa lonke icebo losindiso nabantu ngenyaniso baziswa kweyona ndawo yobuprofethi ebaluleke kakhulu kwixesha lethu. Ngokunjalo nakuko oku ndiyatsho ukuba kumele kwenziwe, kuba kukhona abantu abathi sinoKristu, sinevangeli. Ukuba siyazi ngezinto noba sazi akubalulekanga oko. Kodwa xa ufunda iBhayibhile, kuba bonke abakunqula irhamncwa bamkela inani lalo ukuze utshutshiswe batshe usuka kwiphakathi yakwiphakathi. Kumele siqaphele uba yeyiphi ingxaki ukuze singangeni kuyo. Ukuba uthando lukaThixo lufikelela kuthi, asinakuzinceda sivakalisa laa ndawo. Hayi ukuba sibe nexesha nako, kodwa ngokuba sithe saqaphela isigaba esiphila kuso, esi sigaba sobuprofethi. Isiprofeti seBhayibhile siyazaziseka phambi kwamehlo ethu. Bantu bathixo banelungelo lokubuyiswa namhlanje bukumkani bukaThixo, noba abanye bayakuthanda okanye hayi. Ngaba niyavuya ngakho? Kumele izinto zithethe uthini kuni? Ndixeleni nje ngokuphandle uba niyavuya, ukuba hayi kuphela apha kukho ubuvangeli, inkonzo ingaqhutywa kodwa kumele sihlale ezinyaweni zikaYesu sibone ngenyaniso izibhalo singcwele suka kwiGenesis chapter 1 uya kuSithilelo 22 ngokukhanya okukhulu okubengezelayo olo lubaba lukhulu. Moses wathandaza wathi, Nkosi uba ndibabalwe nguwe, makwazeke iindlela zakho. Kodwa abantu ba-Israyeli babe nofunda kodwa bengazazi iindlela zabo, baphambuka ngeentliziyo zabo. Njengoba abantu bakaThixo bathe baphambuka, xa abanye bethothisa iindlela zabo kulula apho. Xa abantu bakaThixo bephambuka, ilizwi lobuprofethi, abantu bam batshabalala ngenxa yokuswela ukwazi. Elinye ilizwi lobuprofethi, xa kungekho sithilelo abantu balahleka. Iingcali zokufundela iBhayibhile azifundi sonke isihloko, zifunda umqolo omnye okanye imithathu. Bathetha okunintsi ke ngakho, amava, izimvo ziyavakaliswa. Thixo wam, kulo mhla ngokukhethekileyo, kumhla wokugqibela walo inyaka, usenze ukuba sivuye ngaphakathi ngenxa yenyebo enkulu athe wandinika yona. Isithilelo sikaYesu Kristu, imfihlelo enkulu kaThixo, njengoba ibhaliwe kwisithilelo 10 uverse 7. Ngemihla elizwi lesithunywa sesixhenxe xa yakuvakalisa, imfihlelo kaThixo yakuzaliseka, njengoba eyixelele kubakhonzi bakhe abaprofethi, hayi kubavangeli, hayi kumshumayeli, hayi kubafundisi, lo mkhonzi kubakhonzi bakhe abaprofethi. Ezithunywa yayingamadoda athunywe nguThixo, yayingababoneli kubo uThixo, wayenokubona uba ingantoni yonke into. UYohane kwisiqithi sasePatmos wazibona zonke ezi zinto ngembono, waba nempembelelo yoba azibhale phantsi. Ufuna ufunda umqolo omnye nje kwisithilelo chapter 4. Sithilelo chapter 4 verse 1. Mhlawumbi yaba ngaphezulu komqolo omnye. Sithilelo chapter 4 verse 1. Emva koko ndabona, nango umnyango uvulekile emazulwini. Ilizwi lokuqala endalivayo lalinjengexilongo lithetha nam. Uyabona, ubona umbono, isango livuleke ezulwini. Wava ilizwi ngokukhwazayo njengoba wawucacisile ngesandi somprofethi. Inkosi iyathetha, yayixelele ubayiza, ndiyakubonisa izinto ezingaba lapha ngokukhawuleza. Ndabe ndikumoya, yabona, ndithe kwa oko ke ndaba kumoya, nako kumi itroni emazulwini, phezu kwetroni kukho ohleliyo. Wayelo uhleliyo ukubonakala kwakhe efana nelitye leyaspisi nelesadiyo, waye umnyama wenze isangqa etronini apho ufana nelesimarato ukubonakala kwawo. Ngabe uyakholwa uYohane wakubona oku? Ndiyakholwa, ndiyakholwa intliziyo yam yonke. ukuba wayithatyathwe phezulu ngumoya, nditsho kude kube ngumhla wenkosi kuzo zonke ezi zinto siphila ngoku kwixesha apha ezinto njengoba sasibabona ngoku, kumele sizise konke ebantwini bathixo, siwubeke kona mxholo lo abafumaneka kuwo. Xa sithi uThixo usebenzise indoda ngendlela ekhethekileyo, nditsho nakumhla wethu, ngoku asisaceli uThixo axolise, siyambulela okusuka ezantsi entliziyweni. Ekhona uMoses, bekhona uElia, bekhona nabakhonzi abohlukileyo. Ngelinye ixesha ngangacaci kuthi ukuba ngaphambi komnyhadala omkhulu wokuza kukaYesu Kristu, uThixo ubeka ilizwi lobuprofethi phezu kwesiphatho sesibane. Kukhona indlela elungileyo ebantwini bakhe, kwaye asifuni lwazi kulwazi lwabafundela iBhayibhile, kodwa sifuna kwaba bafundiswe nguThixo, bona bakhokelwa nguThixo kuyo yonke inyaniso ngomoya kaThixo. Kum okubaluleke kakhulu kwenza kuxele uba kutheni, ngokuba yinxalenye yelizwi likaThixo, ngokuba yinxalenye nje yecebo likaThixo. Konke okungadibaniyo nako siyakwamkela ngovuyo, samkele ngovuyo nje. Usuka kuTimothe, usuka kuTimothe sibini chapter 1, ipeseji enye Timothe sibini chapter 1 verse 9, Timothe sibini chapter 1 usuka kuverse 9, osindisileyo wasibiza ngobizo olungcwele, hayi ngokwemisebenzi yethu kodwa ngokwenjongo yakhe nobabalo olwalinikwe thina kuye uKristu Yesu phambi kokuba liqale ihlabathi, kodwa ngoku lenziwe ukuba libonakaliswe ekubonakaleni komsindisi wethu uYesu Kristu, othe weyisa ukufa wazisa ukukhanya nephakade ekukhanyeni ngayo ivangeli. Apho ndimiselwe uba ndibe ngumshumayeli nompostile nomfundisi weentlanga, yonke into enxulumene nosindiso imalunga novakaliso lomyalezo wosindiso elalizwi, umyalezo wosindiso, ivangeli, iindaba ezilungileyo, kodwa hayi iindaba ezilungileyo nje, kodwa iindaba ezilungileyo zikaThixo ngabo kumele luze eluntwini uvakaliso lweendaba ezilungileyo zikaThixo. Ayikhonye indaba elungileyo khona umyalezo wosindiso wobuThixo, sifuna uwamkela. Izolo emva kukhona ingcaciso yaza nelizwi eliqhelekileyo labapostile kuverse 12. Timothe wesibini chapter 1 verse 12, endithi kananjalo ngenxa yelithuba ndive ubunzima obunzima, noko ke andinazintloni kuba ndiyamazi endikholiweyo nguye. Kanjalo ndithi ndiyayisekile ukuba unako ukuyigcina into endimphathisileyo esekuloo mini. Malizukiswe igama leNkosi. Khona nenyilizo elithi, kuba ndiyazi endikholwe nguye. Ukholo nokuthembela kusondelane kakhulu. Nalinye iphawu, kuba kulapho umahluko uzakhona kwinguqulelo, ubonakaliswe ekukhanyeni. Abanye abantu banobunzima ngeenguqulelo ezahlukileyo, ndiyavuya ngako oko. Bandibonise ukuba ubuninzi ndisikeleleke nakhulu, noba kukuthemba noba kukholo, ndingazisebenzisa zombini. Ndiyazi lo endikholiweyo nguye. Ndiyazi ukuba ndiyokholosa ngobani na. Ndicinga uba sonke siyakwazi oko. Ingaba niyakwazi ukuba ithemba lenu nilibeke kubani? Ukuba kusemntwini, kungenjalo uyafumana uhlazo, kodwa makube seNkosini, apho kungayi kubakho uhlazo emntwini othembelayo ngaye, amkholwayo, amlandele amazwi ukuba uya kuba nathi. Masikushwangathele. INkosi uThixo iyabakhathalela bakhe kakhulu kweli xesha libalulekileyo kakhulu, apho bonke balele ekulahlekeni, kungekho omnye ukuphakamisa ilizwi. Emva koko sibone isihlwele esincinci sibizelwe ecaleni yiNkosi, elithe lahlekiswa ngalo, lanyeliswa ngabanye, kodwa elizukileyo elihle emehlweni kaThixo. Kuko oko umprofethi Ezekiel akutshiloyo, ngokuba umhle emehlweni am, ngoku uhlele egazini lakho, igazi elihle elasisindisayo liyasihlamba ukuze lisenze ukuba sikhale kuThixo, sibe sisizwe sobukumkani kuThixo wethu. Zintanda, okuninzi kungatshiwo. Masikuthabathele entliziyweni oko sele sikuvile, sizivule sithi sibulele kakhulu, kuba noxa kunjalo kule ntseni sinokunika, sinothi sivuye kuye. Ungakwenzi ngomntu, kodwa kwenze kwenzela iNkosi othe wenza iinto ezinkulu ezenzeka thina. Singavuye ukuba usihlangulile ekulahlekeni, wasifumana ngento ngobuntu obukhulu nengceba ezingena kuphela. Uthethile nathi namhla ukunjalo, usenze uba sibone siqaphele ilizwi lakhe necebo lakhe losindiso ngokucacileyo. Namhla ufuna usenza sivuye kakhulu. Masiyidumise iNkosi umphefumlo wam, konke okungaphakathi kum makudumise igama lakhe, othe wahlangula ubomi ekulahlekeni ngothando nangobubele. Uthe wasibiza, umgwebo ususiwe, isohlwayo sasiphezu kwakhe ukuze sibe noxolo, ngamanxeba akhe besiphilisiwe. Ngoku siyafunda, othe watshabalalisa amagunya obumnyama wazisa ebomini umzimba ongenakonakala ngayo ivangeli ngawo umyalezo wosindiso. Umyalezo wosindiso awudityaniswa nepolitiki. Isibhalo sithi usindiso luvakaliswa luvela kuThixo ubonisa uluntu usindiso kuye uKristu Yesu inkosi yethu. Sicele oko kuvele kule ntseni sikuthakathe entliziyweni namhla ukuba silivile ilizwi lakhe, masingazenzi lukhulu iintliziyo zethu kodwa masimamkele elizwini lakhe. Ndiyaluxelela awusoze uzisole, uzambulela uThixo namhla ngoba balo asinike lona yangenkosi uThixo angasisikelela sonke ukwenzile, uza kuqhubeka ekwenza. Uthe endaweni endiya kuyenyula endiya kubeka ndityhile khona igama lam, phaya ndiya kukusikelela, phaya uyawuhlangana. Kumnqophiso omtsha uthi xa babini okanye bathathu behlangene egameni lam ndiyakubakho mna phakathi kwabo. Sihlangane apha kule ndawo egameni lenkosi, ulityhilile igama lakhe kuthi, ulityhilile liqondeka kakuhle ngoba uThixo udumiso ubabalo naphakathi naphakathi. Uthi apho beke ukuba alenyule khona igama lakhe kulapho ayakusikela khona. Uthembisile ukwenzile kude kube ngoku kwaye uqhubeka ekwenza. Kuye osisikelelayo masibulele ngawo konke ngentliziyo yethu yonke egameni likaYesu elingcwele. Amen. Amen. Masimeni sibulele enkosini sonke. Phambi basikwenze masicule ufanele, ufanele. Ufanele Nkosi ukwamkela zonke indumiso, yonke imbeko, lonke uzuko, zonke indumiso. Sithoba iintloko zethu, sivala amehlo, sivula iintliziyo. Mhlawumbi ukhona umntu phakathi kwethu ongekathi azinikele ngokugqibeleyo ubomi bakhe enkosini, ungazange awunikele okugqibeleyo, uthanda ukwenza ngoku. Ndiyacela masigcina amehlo onke evaliwe, iintloko zithotyiwe, nabantu othanda uphakamisa isandla sakhe njengomqondiso wokuba uyayamkela inkosi kwaye sikuthandazele. Yenza njalo ngoku. Ndicinga inkosi inisikelele, inkosi ikusikelele, inkosi inisikelele nonke, inkosi ikusikelele. Khona uvuyo ezulwini ngawo wonke umoni omnye oguqukayo, nabani oza kuThixo khona uvuyo ezulwini, uvuyo ebandleni likaThixo ophilileyo. Ngokuba ubomi obutsha buyazalwa. Xa ubomi obutsha buzalwa khona uvuyo. Xa abantu bezalwa ukutsha khona uvuyo. YanguThixo angasikelela. Cela umzana uRuth athandaze nathi, sithandaze naye, sithandaze sonke naye. Nkosi, ubonile isandla sethu, zonke izandla sithandaza inkosi, sasicela uba usikelele. Uchumisile intliziyo, bawulivile ubizo lwakho, baphakamisa izandla zabo, bavula iintliziyo zabo Nkosi, yangahlala phakathi kubo, ubalungiselele ubukumkani bakho nozuko lwakho. Siyakudumisa Nkosi, siyakubulela ngokusuka ezantsi entliziyweni zethu ngolubabalo Nkosi, nangelizwi lakho. Siyakubulela, siyabulela ngemfihlelo ozithathathwa elizweni lakho. Siyakubulela izithembiso zakho Nkosi. Nkosi, wena wenza zonke izinto zazeka, abanye bahamba ngendlela zabo. Ngoku khumbula ixesha wahamba ngalo emhlabeni, wathabatha bakho ecaleni, watyhila imfihlelo kubo, kwabanye wathetha imizekeliso, udumo nemibulelo, imbeko, uzuko egameni lakho. Ndiyathandaza kwakhona ngabo Nkosi, baphakamise izandla zabo, yangumoya wakho ungathabathi indawo entliziyweni zabo. Umthandazo wethu lo, umnqweno wethu. Siyakudumisa Nkosi, sisikelele sonke abo balivile ilizwi lakho. Usiphe uxolo Thixo Nkosi, mibulelo nendumiso, imbeko, uzuko ziza kuwe. Siza phambi kwakho yonke imini Nkosi, oko unathi. Usikelele Nkosi nakweli xesha, usikelele konke, uqhubeke usikelele njengoba sidlula kunyaka omtsha Nkosi. Uyawungasinceda Nkosi, sicela egameni likaYesu. Amen.